twifuza nyamara muri byose dukwiye gushima kuko hariho benshi badafite n'ibyufite hariho benshi bifuza kuba nkawe nyamara wowe mbona usa n'utabyumva uhorurira ngo wabuze ukugira ushaka kumera nk'abandi bose nyamara wowe mbona ukwiye gushima hariho benshi bifuza kuba nkawe nyamara wowe mbona usa n'utabyumva uhorurira ngo wabuze ukugira ushaka kumera abandi bose nyamara wowe mbona ukwiye gushima zafite nyamara na siko hari n'uwabuzi cyo kurya uwakwereka abari kwa muganga arabo tuzi ari nabo tutazi n'ukuri byakurenga agahinda kakakwica arabo tuzi naza serumu abamaze imyaka myinshi muri koma nge mbona n'ukuri dukwiye gushima Imana kuko uko turi niyo yabishatse hariho benshi bifuza kuba nkawe nyamara wowe mbona usa n'utabyumva uhorurira kugira ushaka kumera nk'abandi bose nyamara wowe mbona ukwiye gushima hariho benshi bifuza kuba nkawe nyamara wowe mbona usa n'utabyumva uhorurira ngo wabuze ukugira ushaka kumera nk'abandi bose nyamara wowe mbona ukwiye gushima nyamara wowe mbona ukwiye gushima nyamara wowe mbona ukwiye gushima nyamara wowe